Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda.
Taksi moto tugende njyana hirya hino najya mu Rwanda hose ungeze ku muryango.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva akabagira ubusa. Ikiganiro cya none cyagarutse ku ruhuriro rw'ibibazo biri mu makoperative atandukanye hano mu Rwanda. By'umwihariko turibanda kuri koperative z'abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari mu mujyi wa Kigali. Haravugwa mu murundo w'ibibazo ariko dusangira ijambo ntiyabigiyeho byose, yahisemo kugaruka ku kibazo cy'imiyoborere n'imicungire y'imitungo y'amakoperative. Gaba ubutegetsi ndetse n'abanyamuryango b'ayo makoperative impande zombi zemeranya bidasubirwaho ko habaye ihenyerezwa ry'umutungo mu bihe bitandukanye. Ubutegetsi ariko buravuga ko bumaze ukwezi butangije ivugurura ku miyoborere, imikorere n'imicungire y'amakoperative. Intumbero y'ubutegetsi ni uko umunyamuryango wa koperative yagombye kuba yibamo azi impamvu yabyo kandi mufitiye akamaro mu iterambere. Kugeza ubu harabarurwa amakoperative 182 y'amamotari ndetse n'abanyamuryango hafi 2025 kandi biganjemo urubyiruko. Koperative ifatwa nk'inzira yoroshye yo kuba umuntu yayinyuramo akishyira hamwe n'abagenzi bagatera imbere. Kugeza ubu kandi harabarurwa miliyoni zisaga 70 z'amafaranga bivuga ko yanyerejwe muri ayo makoperative. Hari n'urutonde rw'abasaga 200 bakurikiranyweho kunyereza imitungo y'abanyamuryango nk'uko byatangajwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka mu nama yahuje abamotari n'abategetsi. Dusangira ijambo irabaza niba kuba haciye imyaka n'imyaniko bamwe mu bavuga ko batanga imisanzu n'imigabane ishingiro ntibamenye irengero ryayo ayo mavugurura mashya mu micungire n'imiyoborere y'amakoperative kuri bo hari icyo bivuze. Ayo mavugurura mashya se yabazanye iki gishya kigamije iki? Waba waruzi ko umuntu yambara muri koperative imyaka isaga 20 ariko bisa ntaho ntacyo bimumariye? Dusangira ijambo irabaza impamvu bakomezanya n'ibyo bita ko bitabafitiye umumaro. Ese ako kayabo kanyerejwe ko kazagaruzwa? Reka bimwe mu bisubizo kuri ibi tubisange mu kiganiro kirambuye. Dusangira ijambo kumwe na bamwe mu banyamuryango b'amakoperative y'abamotari muri Kigali, ubutegetsi bukuru bw'amakoperative ku rwego rw'igihugu ndetse na Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro dutangiranye na Bwana François Iyamuremye abwira abategetsi ko imitungo yabo imaze imyaka 20 n'inyerezwa.
Maze imyaka 20 n'ine muri koperative y'abamotari. Imyaka 56. Kuva iyo myaka yose kandi natanze imari ishingira amafaranga 50,000,000 ubwa kabiri dutanga 50,000,000 kandi niko twata imisanzu. Uyu mwanya ikibazo dufite koperative yacu ya kutatamonya bayihaye ajesitadirindwi mu mujyi wa Kigali baduhembye izo ajesitadirindwi ntabwo tuzirengero rye izibiti batwazifite imodoka ebyiri ya kamyoneti kimwe n'ivatiri.
Ikibazo ni iki?
Ntabwo tuzi irengero zabyo nabyo n'amafaranga yabyo aho yagiye bigaragara. Ubwo ndabibwiranya kwa minisita w'inganda n'amakoperative kugira ngo nibishoboka azakorere ubugize koperative yacu ya kotaratamunya Nyarugenge.
Mu gisubizo Bwana Vincent Munyeshyaka Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda yahaye abamotari bibumbiye mu makoperative atandukanye, yabanje kwibutsa ko amavugurura ku makoperative amaze iminsi ariho ari ingenzi.
Turagira ngo tubabwire yuko twatangiye gahunda yo kuvugurura amakoperative ari imikorere yayo. Imikorere tuvuga ni ubuyobozi, imikorere tuvuga ni imicungire y'umutungo yaba amafaranga cyangwa indi mitungo y'amakoperative. Politiki irimo kwihindura ku buryo nta muntu uzongera kurya iby'abandi ngo birangire. Ibyo ngo bimenye nta muntu uzongera kubaho kurya bya byo bazayarya ariko bazamenye ngo turarane. Iyo witegereza mbona ari ufite apetit nyinshi cyane tutabagira inama yo kuyigabanya hakiri kare. Turashaka ko amakoperative agira akamaro ku banyamuryango. Reka ziri icyo mbanza gusaba mwebwe abanyamuryango muri hano, tuzi ko muhagarariye abandi, ntabwo muri mwese. Turagira ngo mugire icyizere mu nzego twashyizemo. Inzego zagiyeho ubu hari aho mufite ikingiriya mutatubwira n'ubu tutabisubiramo. Turizera ko abantu bose bize bacunze nabi, turizera ko bose bavuye muri rusange. Nimwizere abayobozi mwatoye, twizera ko bireze 80% bimeze neza, ariko nk'uko nabivuze niba ari aho tugomba gukosora nabo tubiteguye gukosora muzaduhe amakuru. Ikindi twafashe umuntu wese ajya n'inama ahangaha, umuntu wese watwaye umutungo wa koperative iyo byaba ibihumbi bitanu ukirise y'abantu 230 biroroshye turamukurikira. ariko ikintu nashaka kuvuga yewe numva umuntu yizihirije ugafata nk'ukwezi waba azi neza ko afite umutungo wa koperative akawusubiza ku neza, twamuha ukwezi kumwe akabikora. Niba atabikoze yisabisha abantu 230 turabyikurikiranira, twabigeje no mu nzego zibishinzwe zabikora kuturusha. Turagira ngo rero nibiba abantu bazabe barateguje kandi ariko dutange nayo mahirwe nk'umuntu turabona agiye kubona 520 2340 40 miliyoni zinga. Turagira ngo tubabwire yuko icyo kibazo tugihagurukiye uwo tuzi twabonye azasubiza umutungo.
Maze kumva igisubizo cya Minisitiri Munyeshyaka, nakomereje kuri bamwe mu banyamuryango w'amakoperative bagaragaza ugutakaza icyizere gukomeye.
Ngewe nitwaye muri Mifaranswa, abamaze muri koperative imyaka 21 imyaka 22 irashize ndi muri koperative. Urabona jenoside irangiye nibwo twashinze icyitwa amasosiyasiyo icyitwa Gasitamurwa, dutanga imari ishingiye ibihumbi 50 turayibamo. Tumaze kuyibamo bashatse kuyisenya baravuga ngo tuyishinge amakoperative. Twatangaga imari shingiro y'amafaranga 50,000 tugatanga n'umusanzu w'amafaranga 300 buri munsi. Ibibazo umusanzu w'amafaranga 300 buri munsi ukuba n'iminsi 30 n'amafaranga 2000 bigeze mu 9 na n'utundi 9 n'utundi. Ayo mafaranga yose imyaka yose tumaze tuza ahantu yagiye ajya
imyaka 24
turangije dushinga koperative, dutanga imari shingiro batwinjiza mu makoperative ngo niyo azatubyarira inyungu. Dutanga imari shingiro y'ibihumbi 30 imari shingiro turayitanga, tumaze kuyitanga turagenda. Uyu munsi imari shingiro yacu ntibatwereka niba yarungutse niba yarahombye. Mu minsi yashize nibwo batubwiye ngo tugeze ku 125,000 uwitwa Gahazi ari uwatuyoboraga muri koperative.
125,000 uravuga kuri buri muntu?
Kuri buri muntu 125,000. Noneho Gahazi manda yarangira y'imyaka 6 baradusinyiye agatabo turagafite, turangije bashyizeho undi muyobozi ngo asanga dufite imari shingiro y'ibihumbi 60 ubwo havuyeho ibindi 65,000. Ayo mafaranga ni uko yagabanyutse nanone tuyo ahantu agiye. Amaze kugenda ubwo ngubwo ibisobanuro byo ntitwabibona. Uwavuye ejo bundi yagiye atatubwira imari shingiro tugezeho, ahubwo uri bona haratubwira ko dufite imari shingiro igeze ku 20,000. Ubwo rero ntibaza ukuntu dusubira inyuma baratwereka igihombo, baratwereka ibyo twagize kandi twagiye dutanga n'imisanzu kuva dutangira amakoperative.
Reka twumve mugenzi wawe watangira nawe wibwira abakurikira.
Nge nitwa Nsekanabo Vensa ubarizwa muri koperative ya Jekomo ariyo irimo yakomotsemo umuyobozi w'uyu ngubu uyoboye Ferwafatamu ariwe Ngarambe Daniel. Ngarambe Daniel twabanye guhera igihe gyewe narindi umunyamuryango wo muri Kopere wo muri AGTR yatwaraga amavero moteri twari tuvuye ku magare. Njye narindi muri zone ya Nyabugogo, Ngarambe Daniel ari muri zone ya Remera mu cyahoze kitwa Atavemorwa. Icyo cyahoze kitwa Atavemorwa byabaye ngombwa ko kubera ko hari hatavemorwa ya maveromoteri hakabaho na AGTR ya maveromoteri, umujyi wa Kigali n'izindi nzego zivuga yuko dukwiriye guhuza havukamo ikitwaga Atamimorwa. Iyo Atamimorwa ivutse yari yobowe na Nzitunga Evode, hanyuma Ngarambe Daniel we yari ayoboye zone ya Kimironko mu gihe njyewe narindi Nyabugogo muri zone ya Nyabugogo. Hanyuma twatangaga amafaranga 5,000 y'inyubako ya buri kwezi, arizo nyubako ziri Remera ubu numva amakuru ngo zatejwe cyamunara. Bajyaga bahora bahindura amazina y'ibintu ku mayeri yo kugira ngo barye imitungo y'abamotari. Mu bantu batanze ugeze mu bamotari ukabaza amakuru, wasanga hari abantu benshi batanze imisanzu ya 300 ya buri kwezi ya buri munsi, hakabonekamo abatanze 5 by'umusanzu w'inyubako, hakabonekamo abatanze amafaranga y'ikimina y'icyahoze kitwa ikimina. Nge bari barampaye guhagararira ikimina cya zone ya Nyabugogo, ariho abantu banyuraga baka n'inguzanyo bakajya batubeshya ngo tugiye kwishyura amazu ngo ibibanza aho bita mu Matunda naho bita hehe, amafaranga tukayatanga. Jyewe nabaye uhagarariye icyo kimina n'igihe bajyaga kubikuza amafaranga bavuga ngo bagiye kugura ikibanza cyo mu Itunda, ndi mu bantu basinye kuri iyo sheke ya nyuma. Maze kubona yuko ibyo bintu byose birimo amayeri y'ubujura bukubiye ku bantu bamwe ariwe wita Nzitunga Evode n'abandi bantu na Ngarambe n'abandi ba perezida bari bageze kuri bangahe, njyewe mbivamo ndabihagarika. Kuva ubwo byabaye ngombwa ko tujya hariya muri Jekomo, habaho ibyo kuvuga ngo bijye mu makoperative. Bigiye mu makoperative twebwe badusaba ko twongera gutanga indi mugabane w'300,000 wo muri Jekomo, ari nayo Ngarambe yari abereye umuyobozi, ari nayo iri gushyirwa mu majwi iyi saha. Njye ndi umunyamuryango wa Jekomo. Twebwe rero mwumvishe ngo nabafasha myumvire, twahagurutse mu buryo bwo kurwanya akarengane n'akajagari bikomeza gukorerwa abamotari. Twagerageje kwandikira inzego nyinshi zitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga hari inzego zigenda zikingiriza ikimotari abayobozi b'abamotari kugira ngo habeho inzira yo gukomeza kugira ngo barye umutungo w'abamotari.
Izo nzego uravuga nk'izihe mwandikiye?
Izo nzego twandikiye RURA, twandikiye RCA. Mu minsi hari hariho ibibazo bitandukanye byerekeranye no gushyiraho amatora, twandikiye RCA tuyibwira uko amategeko avuga.
RCA uravuga ikigo
gishinzwe amakoperative. Turabwira tuti aya mategeko mwadushyiriyeho iyi ngingo ivuga twabyanditse mu nzandiko ivuga yuko abari bakurikiranye mu majwi iyo bibaye ngombwa yuko baba batagitowe bazamutse mu zindi nzego basimburwa n'abari babakurikiye mu majwi. Muri make RCA twayibremingaga yuko idakurikiza amategeko nk'uko yashyizweho.
Na uri umumotari umaze imyaka ingahe?
Njyewe maze imyaka igiye kugera muri 6 mu kimotari. Nagiye ngerageza no kubamo n'umuyobozi amakuru yose nyazi neza muri Jekomo, nyazi neza n'ubu ugiye kureba muri Jekomo aho umunyamuryango yinjira atanze 300,000 by'umugabane, ubabwiye ngo bagabane Ngarambe Daniel agiye kujya ku rwego rwa feda rwa Kotamu, yarasiza yariye yose kuko n'ubu ngubu ugiye kuvuga ngo abanyamuryango uko bahari nibagabane umutungo wabo, byarangira nta na 5 bibonetse kandi dutanga n'umusanzu wa buri kwezi.
Uravuga nk'umuntu wize ndabikeka warize?
Narize.
Wize amashuri angahe?
Nize amashuri 6 yisumbuye.
Uri umuntu navuga usobanutse. Kuki mutabaza mu buryo bufatika? Kuki mudakurikirana ibyo?
Tugerageza kwandika inzandiko amapureseresiyo tuba tugiye tuyafite, n'ugerageje kuzamura ikibazo cyumvikana n'ingingo yumvikana mu kimotari bamufata nk'umuntu ngo ushobora kuba agiye kurema agatsiko, kandi twe turi kuburanira inyungu zacu dushingiye kuko umurongo leta yadushyiriyeho amategeko n'amabwiriza abiteganya. Tukabaza ikibazo ariko ugasanga biheze mu kirere, ubwo bari kutubwira ngo bazabisubiza. N'ubu ngubu ninjye utinyutse kuvuga ibi, abandi iyo bagiye kuvuga bafite ubwoba ngo inkuru ikizira abaho ngo turafungwa ngo turaregwa n'ibiki n'ibiki, ariko jyewe nahagurutse mvuga ngo niyo byaba ari ukurengana nzemere ndengana ariko nashize ukuri ahagaragara.
Mugenzi wawe aravuga ko amaze imyaka 24 atwara moto, wavuga ko wavuye kucyigera kuri
njewe ya muri Francois ntacyo navuyeho ntacyo nagize. Uyu mwanya mfite twaguze imodoka ebyiri
muri cooperative,
muri cooperative saa cooperative ya camionette nivati. Izo modoka zaragurishijwe ntituzi amafaranga yazo zagurishijwe, ntituzi aho zagiye, ntituzi n'abaziguze n'uko byagenze. Ntibigeze batubwira uko byagenze. Umujyi wa Kigali waduhembye ajesa zirindwi yuko dufite imikorere myiza muri Nyarugenge. Izo ajesa zirindwi ajesa imwe igura miliyoni 3,500,000. Ni miliyoni 3 n'igice. Zose zaragurishijwe ubwo ni miliyoni 21 n'enye n'ibindi birenga. Ubwo ni miliyoni 24 n'igice. Nawe ni miliyoni 20 n'igice. Izo miliyoni zose ntabwo tuzi ahantu zarengeye. Hari miliyoni zirindwi bavanyemo bazanye ngo muri koperative z'imituri zacu twatangira amafaranga y'imisanzu. Izo miliyoni nazo ntabwo tuzi ahantu zarengeye. Ntabwo tugaragarizwa ibyazo. Kandi dufite kontawe. Iyo batugabanyiriza imari shingiro baza twerekana inyungu z'ibyo twagezeho, noneho rero ugasanga hari ikibazo gikomeye.
Iyo urebye mu myaka 24 nini ubona umaze gutanga mu nkangahe uvuga ngo
ntabwo nanayabara, ntabwo nayabara 20 naye kuba ni imyaka 24 ukubena amafaranga 300 ya buri munsi twagendaga dutanga, noneho ubu bageze ku 500 bya buri kwezi tutanga buri kwezi byashyizweho na RC. Njye ntabwo nize ndi umuturage usanzwe. Kandi ubwo nigeze ngera ku ntebe y'ishuri
ariko uzi kubara amafaranga.
Ariko nzi kubara amafaranga.
Reka mbabaze buri muntu ikibazo kimwe kimwe
uvuge
ndi kubera iki mubona babarya kuva muri koperative bisaba iki? Utayibayemo ntabwo wakwitwa umumotari.
Ntabwo wakwitwa umumotari uwo mwanya bakurwanya. Nahari abahoze bavuga ko utari muri koperative bagiye gutangira kumuhiga. Utari muri koperative ntabwo yakorera i Kigali. Niyo cyo kibazo dufite. N'umusanzu twawuhagaritse mu gihe cy'amezi atandatu kugira ngo turebe ko byakwisubira. Nabwo ubu ngubu ntabwo batwemera nk'abanyamuryango. Kandi twaratanze imari shingiro y'ibihumbi bingana gutya.
Tugende tuvugana
rero. Ubwo urumva akaba ari ikibazo dufite. Noneho nkavuga nti sinzi ikibazo twebwe tuzagira. Nawe ukubye n'amezi 28 uri kubona amafaranga 300 ya buri munsi n'ibihumbi 900 bya buri kwezi, reka tuba ariko duteranya. Ukube n'ibyo bihumbi 900 niba amafaranga umuntu yatanze. None ukube n'ibihumbi 500 natanze ninjira muri asitamurwa bwa mbere. None ubu kuwe ni 30 natanze ninjira muri koperative. Ndi umumambure fondateri si mu bantu bandi. Ugasanga nabyo ari ikibazo.
Nari maje mugenzi wawe nti kuva muri koperative bisaba iki?
Kuva muri koperative bisaba ko wakwandika urwandiko ruvuga ngo musubize umugabane wanjye natanze ukabyandika ubisaba. Ariko niyo ubyanditse ubisaba ntabwo ubasha kuba wasubizwa aya mafaranga. Niyo babiguha ubwo uba wimwe uburenganzira bwo kuzongera kubona icyo wakora mu muhanda. Kandi ntarebwe ikibazo gitumye uvamo byibura ngo abe aricyo gikemurwa, ahubwo bakavuga ngo ubwo wabaye wananiranye kuko watambukije ikibazo cyawe cyumvikana cy'uko umutungo wawe ubona uwigite. Ni gute watanga umusanzu w'ibihumbi 300? Ni gute watanga umugabane w'ibihumbi 300 hadashira imyaka 2.5 bya buri kwezi bikarangira bakubwira ko muramutse mugabanye nta n'ibihumbi 10 byaboneka? Uri umuntu uzi ubwenge, uri umuntu uzi kubara icyo gihe bihwanye no kuvuga ngo uyu muntu yariye umutungo wa koperative.
None ubutegetsi burizeza ko kigiye gukemuka mu byakiriye
mu nuko buri munsi batubwira ko bigiye gukemuka. Niyo twandika amaleta iravuga yuko umwari wa mafaranga yacu birangira batubwiye ngo bazabikurikirana ariko bigahera mu kirere. Ibyo byasaramurwa n'iki? N'ubu twumva ngo amazu yarongeye aragurishwa kandi yararuhiwe n'abanyamuryango benshi batandukanye.
Abana nayo barushe ku bagore babo bamwe
baravuze bati bagiye kugikemura.
Ntacyo bazakemura, baratubeshya. Baragenda bakicara mu biro wagira ngo basangira nabo muri RC.
Kandi bavuze uburyo bafite n'urutonde rw'aba
ndakubwiye bararufite, ariko wagira ngo barasangira. Iyo tuvuze ntibashaka ko tunavuga ahubwo ndashimira abanyakubahwa abaminisitiri babiri, minisitiri wa transport wadusuye akabiha ijambo na minisitiri w'inganda n'amakoperative badushyira bakemera ko tuvuga ibi bibazo. Abandi bose ntibajye bemera ko tuvuga, n'ubwa mbere n'ubwa nyuma tuvuze. Ubundi bari baratubujije ijambo kuvuga.
Bazabambera
amashyi barakoze.
Ikibazo gihari tuba dufite impungenge nk'uko tuba tuvuze n'ibi ngibi.
ko inkurikizi ishobora kubaho bakabana abana guhohotera abana kugonga bakubiza ubusa kubera ko watambukije ibitekerezo byawe bizima byubaka ntabwo turwanira ubuyobozi nta n'uwo dushaka kugira ngo turashaka yuko amategeko ashyirwa mu bikorwa n'amabwiriza leta yadushyiriyeho umurongo mwiza ngenderwaho niwubahirizwe
murashimye
murakoze
Muracyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika turareba ibibazo by'imicungire n'imiyoborere y'amakoperative ku batwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali. Muracyumva echo bagira ubusa. Ikiganiro ndagisoreje kuri Professeur Jean Bosco Harerimana ukuri ikigo cy'igihugu cy'amakoperative RCA mu mpine. Nawe aratangira asobanurira iby'imivugurure n'imicungire y'amakoperative.
Iki gikorwa kimaze ukwezi rero dukora twari tugambiriye kuvugurura imicungire n'imiyoborere y'amakoperative. Cyane duhera kuri abamotari kubera ko urwego rwakunze kugaragaza ibibazo hanyuma twahereye kuri koperative z'ibanze turangiye dutoresha unions dukurikizaho federation ubu inzego zose zihari nishya zifite abantu bashya badafite imiziro kandi kuko batakoranye nabi n'amakoperative bari basanzwemo ubu koperative dufite uyu munsi inzego zirimo z'abanyobozi cyangwa ngenzuzi n'abari gukora koko ku nyungu z'umunyamuryango wa koperative ariko mbere wasangaga hari nka perezida wabaye igitangaza afata ibyemezo cyangwa ari nkawe ukontrola koperative yose kandi ntakore koko ajyana mu nyungu z'abamutumye ariko ubu ngubu nk'uko mwabyumvise nk'uko mwahoze muri kubibona abanyamuryango muri rusange barishimye bishimiye impinduka zabaye kubera ko n'ibyemezo byatangiye gufata mu mezi abiri zimaze koko birafatwa bishingiye ku byifuzo by'abanyamuryango ba koperative zose byaba byitwa imisanzu cyangwa imari shingiro ibyo nibyo shingiro rya koperative ariko koperative uyu munsi dufite twashoboye gukora ivugurura nuko twifuza ko baba babandi bari bashinzwe imicungire yabo bahugurwa ubu n'amahugurwa tumazemo iminsi twahuguriye abayobozi batowe ariko n'abashinzwe gukora imicungire umunsi ku wundi nabo baratureba turashaka kugira ngo abanyamuryango ba koperative cyangwa abayobozi ba koperative bagire ubumenyi bushobora gutuma bakurikirana n'abandi babacungiraga ariko ikindi mwumvise hariya ni uko twashyizemo n'ikoranabuhanga ubu kwakundi abantu bajyanaga bakoreshaga impapuro ubu ngubu tugiye kujya twishyurana dukoresheje mobile money cyangwa Airtel money cyangwa ubundi buryo buri bujyanye n'icyerekezo igihugu turimo cyo kwimakaza ikoranabuhanga mu mikorere yacu ibyo byose rero ni bimwe mu byo nk'ingamba twashyizeho mu rwego rwo gutuma iyi misanzu tuba twavuze ngo nibayitange bashobore gufasha bagenzi babo icyo ni kigega kimwe mu kigega kiba kiri muri koperative no gufasha bagenzi babo ariko ikindi wenda cyo kuba bakora nk'ishoramari ahandi iyi misanzu bakoraga kenshi nuko inteko rusange ya koperative yabaga yarafashe umurongo ikavuga twe turashaka wenda kuzubaka kimwe mu mazu hano muri Kigali
baravuga imitungo yabo yanyerejwe mwewe mu kigo cy'amakoperative mufite amafaranga angahe bagaragaza ko yanyerejwe cyangwa se
dufite dosiye twahaye Rwanda Investment Bureau aho harimo miliyoni zigera kuri 72 zaburiye muri aka kavuyo kamaze iminsi k'imicungire mibi y'amakoperative icyo kiri muri icyo ni kimwe mu byatumye tuvugurura imiyoborere n'imicungire mu makoperative y'abamotari ariko ubu bose ibyo byose nkubwiye biri kuri urwego rushinzwe ubushinjacyaha ariko kimwe mu byo turi gukora ni uko twumvise ko twabahaye ukwezi kumwe ko harimo abanyereje cyangwa ibihumbi bitanu hari abo turi gushinja ibihumbi 20 ayo ni amawodite yacu hari abo turi gushinja ibihumbi 400,000 miliyoni ariko abo bose duteganya ko ababa bayazanye mbere y'ibyumweru bibiri kuri lisite bazavaho abatabayazanye ni accountability. Turagira ngo umuntu uri muri cooperative yumve ko umutungo we koko witaweho, ucunzwe neza, kandi ko no kuba ndimo ndi gutanga umusanzu nta uzatinyuka gukoresha uwo mutungo uko abonye mu nyungu ze. Turagira ngo twimakaze uyu muco wo kuvuga ngo niba ntowe n'abanyirangira ikizere n'abanyamuryango nka toro ni gute iki kizere nta gipfusha ubusa. Naho ibyabaye byarabaye uturi gukurikira, kandi tuzi neza ko mu byumweru bibiri biri imbere abambere bazaba batangiye kubona inyungu kuri byo, kuburyo rwose niyo micungire mibi muri kuvuga n'imiyoborere mibi izaba amateka.
Ibi muvuga muri ya wenda dufashe uri uvuga ko amazi imyaka 24 atanga imisanzu n'imari shingiro, nje namuganirije numva yataye ikizere wenda bagenzi murabwiriza.
Iriya koperative uriya munyamuryango waje ikibazo ni numwe, ariko si numwe kuko hari n'abandi wenda dukeka bahuje ibibazo nawe. Ku rundi ruhande ariko hakaba abandi banyamuryango bateye imbere, hari abatangiriye ku kimotari bakodesha amamoto bafite abo bita ababosi, uyu munsi biguriye amamoto yabo imwe, ebyiri, eshatu. Hari n'abandi bavuye mu kimotari ubu ngubu bari mu yandi makoperative ashinzwe gutwara abantu akoresheje imodoka, abo baratangiye ku makoperative. Byumvikane neza ko uko gutakaza icyizere k'uwo mwahuye nawe nta byera ngo de, hariho abo byagendekeye neza ariko hari abandi harimo n'uriya bitagenze neza. Ariko ikizwi neza mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa mu nzira y'iterambere nk'iki cyacu, koperative ni imwe mu nzira ishobora gutuma ubushobozi buke tubushyira hamwe tugakora ikintu kinini kandi kikatuzamira kikaduteza imbere, yewe tukagenda dukura ku buryo umwe ku giti cye uko bigenda bizamuka agenda nawe akura akira bikarangira abari bari muri koperative bose babaye abashobora mari ku giti cyabo.
Dusoza ikiganiro muri zeza abanyamuryango w'amakoperative ko ako kayabo kanyerejwe azagaruka
cyane no mu murenge sako twarabikoze mu murenge sako mu myaka ishize hari haranyereye miliyari imwe n'ibihumbi 700 na miliyoni 700, ariko uyu munsi tuvugana hamaze kugaruzwa miliyari imwe na miliyoni 500, ni ukumva ko ari miliyoni 200 gusa zisigaye. Ingamba twakoresheje ku mirenge sako ngo tugarure icyizere abanyamuryango bo mu murenge sako ni nazo turi gukoresha kugira ngo tugarure icyizere aba bamotari, kandi abamotari bo mwabonye ko aho byatangiye gukora dufite naho twakwerekana biri gukora neza kugira ngo twerekane n'abandi ko bishoboka. Nibwira ko nk'hano muri Kigali, mu mujyi wa Kigali, koperative zisigaye ntabwo zirenze ebyiri zifite ibibazo turi kurwana nabyo, ariko abandi byatangiye kujya mu murongo. Koperative rwose ntabwo ari ibanga nk'uko mwabyiboneye, ni inzira nyayo yatuma umuryango wanjye nananiwe kuwutunga, cyane ku bamotari nutunga binyoroheye. Ariko n'ikindi, niba nta n'inzu nari mfite nkaba nakubaka, nkaba nakodesha, nkishyura neza, nkaba rwose natandukanye n'abandi bakozi bakorera mu zindi nzego z'akazi.
Ukurikije uko bigaragazwa mu yandi makoperative, byumvikana ko ikibazo cy'inyerezwa ry'imitungo y'abanyamuryango gishobora kuba kiri hose. Aha ku itariki ya 19 z'uku kwa gatandatu, Profeseri Harerimana yatangaga isura rusange ku bayobozi b'amakoperative yo kubitsa no kugurizanya azwi nk'imirenge sako mu gihugu hose.
Mu rwego rwo kubaha ishusho nyayo, ubu mu myaka 9 ishize imirenge sako imaze kwibwa cyangwa imaze gutakaza miliyari na miliyoni 700. Ni ukuvuga ko amafaranga menshi amaze kugaruzwa nta nubwo ageze kuri 20%. Ubu muri kampeni twagiyemo, ubu ni uko abantu bagiye gukurikiranwa ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Turava hano dutanze na deadline, abashoboye kwishyura bishyure, abatabishoboye turabajyana, baratwishyura ku ngufu, turakoresha imbaraga.
Nshuti bakunzi badusangira ijambo, aho niho dusoreje ikiganiro twari twabateguriye none. Dushimiye uruhare rwa buri wese mu kiganiro, abarimu dukurikiye namwe turabashimiye, tunabararikira izindi gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwari na Eric Bagirubusa, naho utaha.
Turagushimiye Eric Bagirubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu, mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu, mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.